Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Muppets sound and angels sing.
And you're singing, baby.
Kibao imepita sijafeli wala show kibao kubwa kubwa sikufanya wala sitetereki miguu sawa bado niko imara jeskali picha woni wesoma ishara wanajua palipo mimi siku zote msala biz niko fit ile mbaya kus content tuspime bado ziko on fire wanobebwa wabebeki wanataka retire vibaraka na lawama kwa wakubwa wakae back to the beast wasanii na media lawama zao hata mimi nazisikia wengine wanalalama kwamba wanabaniwa wengine wanalalama sana wanaonewa jambo moja sasa leo na wahasa muziki kasi yasa tema hoja sasa umuda swala wama machizi umuda wa kufanya fanya kweli machizi so kwa njia ya panya njia halali machizi hustle hard wesa kanya kimentali machizi wanaopataga show kibao ndo mabingwa kulalama wanapofeli kimaslahi utasikia media zina banga
abarikiwe
aliyegundua hii bongo flavor
abarikiwe
imeajiri wengi na jeleza
ashukuriwe
media na wasanii tunaweza
alaumiwe
chuki na lawama na isambaza cause wanna come and go lakini bigness bado nipo uliza CV kote ni so kona zote na wabana kote nipo Mungu kwangu namba moja ipo hivyo shirikina kwangu hapana haipo hivyo judi sala kupambana mpaka mwisho mpaka mwisho mpaka ni so hapa kwa jina la Mungu vita nitashinda bongo flavor game imejaa a lot of fakes a lot of snakes poor minded people they just copy and paste I ain't got time to waste cause na wanna kama Jada mean the Will Smith maswaga ya kibaba ile kiwawa west niko busy na jenga future sababu niko hapa nitimize ninachotaka zisiwe ndoto za linacha ndo maana niko focus na na play smart too kwa studio zangu pass tajini 1212 mavesi ya ki west coast chorus
yeah,
Rika Badu
years in the game I'm still getting better build my mama house pams itching for more cheddar
if we stand man to man you know I'm the winner busy Mr. Sharukan maadui kimya yani z wamesha zima cause najua ninachofanya mwana cause najua wapi kwa kujibu ndio wapi hapana wapi kwa kufanya madhara wapi heshima wapi kiyanga yanga wapi msimbazi kinyama heshima kwa baba na mama malipo ya malezi bora leo ninayaona independent rapper low key lifestyle 13 years sasa hope they wonder why discipline kujali muda kujua soko kitu ambacho kwenye show kusepa na kijiji kama kawa sababu washajua kumbe haki kupagawa na wajibu kijameka me I don't know man pass me the kush tufukuze shetan let's celebrate me ndo number one mambo yote yako sawa yani things are one mambo yote yako sawa yani things are one yeah break it down what